Izaga 19 verse 1. Ungcono umpofu ohamba ekupheleni kwakhe kunophambene ngendebe zakhe eyisiwula. Verse 2. Futhi akulungile ukuba umphefumulo ongabi nakwazi oshesha ngezinyawo uyaduka. Verse 3. Ubuwula bomuntu buchitha indlela yakhe, kepha inhliziyo yakhe yamthukuthelela uJehova. Verse 4. Imfuyo yenezela abangane abaningi, kepha umpofu yashiywa ngumngane wakhe. Verse 5. Ufakazi wamanga kayengwa, nophafuza amanga kayokusinda. Verse 6. Baningi abancenga ikhulu, bonke bangabangane bomuntu wezipho. Verse 7. Bonke abazane bompofu bayamzonda, kakhulu kangakanani abangane badedela kude naye, uyabagxosha ngamazi kepha awasekho.
Verse 8. Ozuza ukuqonda uthanda umphefumulo wakhe, ogcina ingqondo uyakufumana okuhle. Verse 9. Ufakazi wamanga kayekwa, nophafuza amanga uyakubhubha.
Verse 10. Ukutamasa kufanele isiwula, kakhulu kangakanani akufanele ukuba inceku ibuse phezu kweyikhulu. Verse 11. Ukuhlanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe, kuludumo lwakhe okudlula esiphambekweni. Verse 12. Ukufutha kwenkosi kunjengokubhonga kwengonyama, kepha isihle sasi njengamazolo etshanini. Verse 13. Indodana eyisula inhlupheko kayise nokuxabana komfazi kungukuconsa njalo njalo. Verse 14. Indlu nemfuyo kuyife elivela koyise, kepha umfazi ohlaniphileyo uvela kuJehova. Verse 15. Ubuvila bushonisa ebuthongweni obunzima, nesidenge siyalamba. Verse 16. Ogcina umyalo ulonda umphefumulo wakhe, kepha onganaki indlela zakhe uyakufa. Verse 17. Onomusa kompofu tsheleka kuJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye.
Verse 18. Yilaye ndodana yakho lisekhona ithemba, ungabhekisi inhliziyo yakho ukuyibulala.
Verse 19. Onolaka olukhulu yathwesa ihlawulo ngokuba uma umophula umelwe ukukuphinda. Verse 20. Izwe isiluleko wamukele okulayo ukuze uhlakaniphe ekugcineni. Verse 21. Kukhona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu, kepha isiluleko sikaJehova siyakuma. Verse 22. Ukuthandwa komuntu kubangwa ngumusa wakhe, ompofu ungcono kunomuntu wamanga. Verse 23. Ukumesaba uJehova kungukophila onakho uhlezane elisiwe akahanjelwa ngububi. Verse 24. Ivila liyafaka isandla salo esitsheni, alisibuyiseli nasemlonyeni walo. Verse 25. Shaya esideleli ongenalwazi uyakuthola ukuqonda, so loqondileyo uyakuqonda ukwazi. Verse 26. Ochitha uyise nogxosha unina uyindodana ehlazisayo nebanga amahloni. Verse 27. Yeka ndodana yami ukulalela ukulaywa, uyakuduka emazwini okwazi. Verse 28. Ufakazi omubi uyadelela ukwahlulela, umlomo wababa uyagwinya ukona. Verse 29. Izahlulelo zilungiselwa izideleli, nemivimbo omhlane weziwula.